ndababaza nti n'amasengesho yahe yageze ku Mana? Amasengesho yabo ndiyo yashyitse ku Mana, ariko se n'ayahe muri ayo masengesho yombi ayageze ku mutima w'Imana? N'aya wa wundi wicishije bugufi imbere y'amaso y'Imana? Bibiliya iravuga ngo uwishyira hejuru uwo azashyirwa hasi, kandi uwishyira hasi uwo nguwo azashyirwa hejuru. Bibiliya irakubaza ngo we uri umuntu wo mu buhe buryo? Wibwira yuko ari wewe ukwiriye imbere y'amaso y'Imana, kuko ushyika mu rusengero iminsi yose yinga, kuko ufasha abakene kandi ugatanga isadaka z'uburyo bwose, kandi umutima wawe ukaba wuzuye agasuzuguro hejuru y'ibyo ngibyo ukora. Wibuke yuko ibitekerezo nk'ibyo ntibinezeza Imana. Wibuke yuko uwizamura uwo ari we wese uwo nguwo azashyirwa hasi, kandi uwishyira hasi nawe azozamurwa. Turebe inshusho ya 20:21. Hariho umuhinzi wasohotse ajya kubiba imbuto ze, nuko akihatera imbuto zimwe zagurutse zigwa mu nzira, abantu maze barazikandagira ndetse n'inyoni zo mu kirere zirazitoragura. Zindi zigwa ku rutare maze zitangiye kumera ziruma kuko zitari zifite aho zishinga imizi. Izindi zigwa mu mahwa maze amahwa akurana nazo kuko amahwa arazinyoha ziruma. Uko izindi zigwa mu butaka bwiza ziramera kandi zirakura zera imbuto nyinshi. Nuko umwami Yesu aravuga ngo ufite amatwi yo kumva niyumve. Abafite amaso ntibabona kandi n'abafite amatwi ntibumva.